asi online baba, asi online. Us.
Ukairunga nwe tu. Ukairunga.